Uyu munsi navuga manywa nijoro Uyu munsi undutiriye indi muzima Uyu munsi amateka yanjye yahindutse ubwo nakiraga Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye Namenye neza impamvu yo kubaho kwanjye Tangira kubaho ubuzima bufite intego Anyobora anshoboza kugendera mu nzira z'igisiyoni neguka n'insinzi yiteka Anyobora anshoboza kugendera mu nzira z'igisiyoni neguka n'insinzi yiteka Nahisemo
Yesu agira mushya
Icyaremwe gishya
Icyaremwe gishya Umuntu mushya
Nahisemo
Ubwiza bwe niko bumurikira Wibera mu bwiza bwe Nakibiruta
Nahisemo
Yesu agira mushya Bechare mwekisha, umuntu mushya Ubwiza bwe niko bumurikira Wibera mu bwiza bwe nakibiruta
Nakibiruta kugira Yesu mu buzima harimo itandukaniro kugira Yesu mu buzima n'iby'igiciro cyinshi kugira Yesu mu buzima n'iby'igikundiro cyinshi abamufite
turahirwa
abamufite
turidunda
Umunezero we muri twe n'imbaraga Abamufite
turahirwa
Abamufite
turidunda
Umunezero we muri twe n'imbaraga
Nahisemo
Yesu
agira mushya
Icyaremwe gishya
Icyaremwe gishya Umuntu mushya
Ubwiza bwe niko
bumurikira Wibera mu bwiza bwe nakibiruta Nahisemo Yesu agira mushya
Yangize mushya
Icyaremwe
gishya
Umuntu
mushya
Ubwiza bwe
niko
bumurikira Wibera mu
bwiza bwe
nakibiruta
Nahisemo
Yesu agira mushya
Icyaremwe gishya
Icyaremwe gishya Umuntu mushya
Nahisemo
Ubwiza bwe niko bumurikira Wibera mu bwiza bwe nakibiruta
Nahisemo
Yesu agira mushya Icyaremwe gishya
Nahisemo
Umuntu mushya
Nahisemo
Ubwiza bwe niko bumurikira Wibera mu bwiza bwe
Wibera muri we
nakibiruta
Abamufite turahirwa